AJ. Aluda Omichi. Ata niende, mendo kaka yao, ata waseme. Mendo kaka yao, ata wanichore. Mendo kaka yao, kaka, 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 kaka yao. Ata niende, mendo kaka yao, ata waseme. Mendo kaka yao, ata wanichore. Mendo kaka yao, kaka, 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 kaka yao. Priseje ni kochonjo, rada kama kanjo. Street ni ya thao, siguzi chini ya thao. Mendo kaka yao, sunajua king ni kaka. Empire ni kaka. Ola, mina wadandia kama at Rabbit Kristoff, mwisho ni fresha. Joniko fresh kama fresha, sinaga pressure. Sunajua zangu ni maembesha. Ola zondabo nikishika mic, huwa nina tema trouble. Lule boy, huwa ana speed cause go beat. Eish, bado na hit. Sunajua top list, bado ni ami. Ama demo anajua venye miwa it. Na pushing it, kama reading. Toughest kwa Mr. Mindo, coming king. Coming king. Ata niende, mendo kaka yao, ata waseme. Mendo kaka yao, ata wanichore. Mendo kaka yao, kaka, 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 kaka yao. Ata niende, mendo kaka yao, ata waseme. Mendo kaka yao, ata wanichore. Mendo kaka yao, kaka, 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 kaka yao. Tuseje, mendo kaka yao. Na come come, washika down. Most couples, sini, washika now. My haters, wachana now. Mindo ile simse, na come vifule. Stokinyona kwa tele, joki mister niko wele. Safi zangu nyole, ulizata mama dele. Kama timi, didat niko, wele wele. Buda, siwache kimbele mbele. Sunajua mi, huwa niko, mbele mbele. Na si ati niko, na kere ere. Kere ere. Ata niende, mendo kaka yao, ata waseme. Mendo kaka yao, ata wanichore. Mendo kaka yao, kaka, 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 kaka yao. Ata niende, mendo kaka yao, ata waseme. Mendo kaka yao, ata wanichore. Mendo kaka yao, kaka, 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 kaka yao. Sitaji mtu ni mdis, ndo ni julikani. Naitaji miss ni mkiss, ndo badaye mnikani. Kuna wenye tawauma, nangoja mnitukani. Najua si wote ndo please, so na wapa sorry. Wala wana keep it real please, msiache worry. Ndo nisikike kwa hizi tele, ilikuwa ngori. Ila mnionesha love tele, nijaze noti kwa pori. Wanadeku ni pochka, wanyama pori. Blessing as you count, so siweze ka head down. Na top charts, ngoma zangu zikifuata na koma countdown. Na shinda kwa tele, banki kwa emini, kona ma countdown. Kesho touchdown, tupata ne town. Kozu boy, and I deserve crown. Prince AJ.